tuvuze neza dususuruke ibiganiro byose bya dususuruke urabisanga ku rubuga rwacu www.radioyacu.com mu biganiro ahanditse umuziki dususuruke adresse ni radioyacu@gmail.com na Facebook ni VOA Radio Yacu. Ohereza nimero yawe ya telefone rero tuzaguhamagare maze utashe inshuti n'abavandimwe.
Yitwa Kagame Afonso, aba mereye mu mujyi wa Kigali Gikondo ku mpamvu z'akazi ariko abakomoka Bugesera. Nkabasuhuza mukuru wanjye Kadota Andre n'umuryango wanjye wa Mwatwa Masimana Marcel, abakozi dukorana bose mu kazi turi mu Kigali, ikipe y'umupira w'amaguru y'akagari ka Nkanga ndetse n'abaturanyi banjye bose bari mu mudugudu wa Kamudusi bagira ibihe byiza. Abambatura indirimbo yitwa Deliver of Babylon ya Groupe Bonien. Murakoze.
Na urakoze cyane.
Namwe kandi turabakunda.
Ya Amerika turasusuruka adresse radioyacu@gmail.com kuri Facebook VOA Radio Yacu. Rivuzimana Eric yatwandikiye ati ndatashya mama na papa bari mu kirundo ku Mutwenzi, abo tuvukana bose, bebe ari mu Marangara na Ngozi, Jose n'abagenzi bose bari mu kirundo n'abo twiganye ikigozi, nashaka kubatura indirimbo ya Ciza Sylvestre iyariyo yose. Rivuzimana Eric we naguhitiyemo iyitwa Burundi Mutima wa Afrika, ariko mu njyana reggae ku buryo uwitwa Landry yayisubiyemo. Ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke address radio yacu @gmail.com kuri Facebook VOA radio yacu nsengi yumva Ildefonse yatwandikiye ati ndabashuhuje nsengi yumva we natwe turagushuhuje urakomeye urakomeza uti muntahirize mutoyi wanje bita Ciza Denis atuye mu Rwanda umubyeyi we yitwa Kabirori Esperance aba mu Kirundo mu Burundi ndabasabye rwose mumumpere izi nimero ndamusaba kuzandondera iyo nimero rero ni guteranyeho 2 5 7 8 3 2 1 3 5 4 reka nyisubiremo guteranyeho 257 368 321 354 Nsengiyumva Ildefonse urakomeza uti mutoyi wanje Ciza Denis mutuye indirimbo ku gasozi ka kure Uwiteka amurinde, ndifuza ko tuzabonana Imana niyabishaka. Nsengiyu, ngiyi rero ku gasozi ka kure mu njyana ya Nicola. ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke adresse ni radio yacu @gmail.com kuri Facebook VOA radio yacu Imani Zabayo Protogene yatwandikiye ati muraho Imani Zabayo we uraho neza natwe turaho rwose komera kandi urakomeza rero uti ndasuhuza mico myiza nkunda bose ndizeye Alex na Ntezirijayo bose batuye nasho ndasuhuza kandi Kasiani utuye Nyagatare nabanzi ku izina rya diplomate ndabatura indirimbo ibihe ya mbonyi Israel murakoze Imana izabayo na urakoze rwose
sinazamuijwi byanjye hejuru mumenyesha ibyibihe nafashe n'umwanya ndaguhamagara umenyesha ibyisarura mubwira iby'ubwami ko bwegereje witegure umese ibishura byawe imvura iracagwa muri ya mihana izuba riracarasa ariko ibihe nibikakumare imbaraga z'umutima kuko ubwami bw'Imana bwegereje witegure umese ibishura byawe ibihe bizashika abami bahinduke abantu benshi bazibagira rya jambo gifatiro zizi wibutsa abasigaye begere ya ntebe bitwaje intwaro zose z'ukuri tuza ari bakiura zita ariko kuguru kundo nkigukunda wandikirwa kabiri kugira ibyo bwami kogegereje witegure umese ibishura byawe ko tumeze nk'ibi kwa kugicaniro kuko nigiye cyacu gisohoye Tuzaririmba
Ikiganiro dususuruke ni hano ku ijwi ry'America. Ohereza nimero yawe ya telefone tuzaguhamagara utashya bawe. Address radio yacu @gmail.com, Facebook VOA radio yacu.
Nitwa Maniriho Theogene, abamperereye mu Rwanda mu karere ka Bugesera, murenge wa Ririma, akagari ka Kabeza. Nange ntashya inshuti n'abavandimwe bwa mbere na mbere abakunzi b'ijwi rya Amerika, ngasuhuza abanyamakuru b'ijwi rya Amerika kuko nabonye ari intyoza cyane. Ngasuhuza inshuti zanjye abo twigana i Bujumbura kuri Hope Africa University, harimo Jafet Robert, ngasuhuza Nizurugero Shemai, ngasuhuza abanyeshuri bose twigana muri General Nursing kuri Hope, ngasuhuza inshuti yanjye bita Cyprien murumuna wanjye nta mugabo umwe, ngasuhuza mama na papa, ngasuhuza n'abavandimwe banjye ndetse n'abanyumva bose. Ndabatura indirimbo Together as One, indirimbo ya Lucky Dube kuko irimo ubutumwa bwiza kandi turi kumwe dushobora gukora ibintu byinshi kandi byiza. Murakoze cyane kandi ndabifuriza kugira ngo ubu butumwa bugere ku bantu bose.
Dususuruke ni ku ijwi rya Amerika, address radio yacu @gmail.com. Kuri Facebook VOA radio yacu Mugisha Patrick w'Igikondo mu Rwanda yatwandikiye ati mbahaye muraho. Uraho neza Patrick? Uti ndasuhuza mama abavandimwe banje aribo Agnes, Alpha, Jeanette n'abandi tuziranye ndetse na Sheri wanje Pacific bose bari muri Gisagara mu majyepfo y'u Rwanda. Mbatuye indirimbo yitwa Amaso ku maso ya The Ben. Murakoze. Mugisha na urakoze. Nshuti zacu dususuruke zose mbibutse ko ziri ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacuveo.com mu biganiro ahanditse umuziki. Ni ku butumwa rero bwa Mugisha dushorejeho ikiganiro dususuruke cy'uyu munsi. Ndabashimiye cyane, mugire ikindi nziza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Uzaza ryari, mubone, amaso ku maso.